Ya, sithethe sigaga njalo sizindoni, phezu bayethe trigger maningi ningabikuzulu. Kodwa ayitsale. Ivapi ne right. Khasis ningobani ungathekasi nivezwe ndimu. 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 Khasis ningobani golda ingathi nivezwe ndimu. Khasis golda ingathi nivezwe ndimu. Ndoqaqa trip abantu abayazi ni performeli boxing. Nindenzi worry cause without me hayi ni MD Jensi. Sikaba zuthetha zange ugqibe ke wena nika kwanhlekisi. Nawe twist uzenza fast ngoku kodwa ubuqeqa yiteki. Bila can I ask you question what the wamxelele tyela uCJ. Twist uzuchofu ungayeki cause unqatyelwe nika get it. Ivumba le pussy yawulazi oh my Nico live nge Jensi. If summertime was not there ngekuthetha uba nana Nico. Anivakali kum so long it means anikho. Ndiqhelwa ngamajuvi so wegolda indoda yikho. Sikaba ndilingqalanqo uweak kwasane cherry yakho. Cause iben mutye ndithi nqawo ekta soni kanti samfuni. Ndize kuwe wena stamba sijeyu nthatha kanjani ye yeah. Ukulonda ukuyo ngwali tseke lubabalo awunanhloni man waxothu arti ngenxa yezimanga isigqiba igrosari lero ndiyakubona ukhomenda ujanga nini ibhokhwe ziyaphela le mali ezoli ayide igcwale kanti malini nisike ningene ke ngedongi bayilandise nayo ikakhi cause asiyifuni eyakwajedi ah sikaba sunibamba wamba ngevudu tsek tsek wamba ngempundu please don't take it personal but prazi ke mna ndisiria
hello vukile ndabeni shem ude wavuka ekufeni ubuye nini endabeni ndingusimba ke mna sikaba usenejwabu ufuna udlangwa nyale ndalibonango dek soze tundi liliba lemtshana letrarhanyana yakho unayo apha kum ayisoze ilunga wandusongelwe uyayazi sprite unecheri kunxelwa ngawo uqala namhlanje singamadoda ahlali nawo yohlala nezo ntwana zakho ningamakhwenkwe ninonke.
Songela ukubambisa lahle you on fire ungu Rihanna do the best uyagqwala ujolelethi sendinomntana me and my chick siplani future while busy utsali huka ngesikriza sakhe kase kuyakhalo akathakathi wenze nyinto kuthwa ngoku yeza le corona nalo CJ uyamhlazi uthemba gazi ubhizi namahule kwelo kasi ane-8 bencinga ubhadlile enhloko enkomo kanti inkulu njelo avocado ucingo kwekwekwe tyhake ndala selimbamba ubenguhyper esibhokhweni unuka icaca njengesiko likasikaba liyaqaqa ungumfanekiso nje weloli abazali bayakoyika tshabalalisa ikamva lothwisi babhifam na hybadizi niboniswa ngamo e-TV phambi kwemike bakhohlela i-TB e-RVs abazityi nizisiporho mabhakaniya nithole isibhaqwa for one reason niyatelela makwedini nithole isibhaqwa for one reason niyatelela makwedini rha qalele zigakhe ziyazi I'm out.